Records.
Najua penzi ni hela, ila moyo wangu unapenda. Kuwa nawe naona bahati, ndiyo maana nakuweka wazi, nakupenda kweli.
Ukipata nafasi twende home, get to nyuma, ukawaone wazazi wangu, jue alisoshwa na nyume samoyo, najiuliza kama maswali, nini nifanye, nimekama wale kukukuka chumbani kule kwetu mrenadaga, tukikosa kaugali usingizi bado tupata. Yeah,
bado mimazia mimi bado, bado kimaisha mimi bado, bado mimazia mimi bado, bado kimaisha mimi bado.
Fungu saba na yangu itafika tu, nile na wewe.
Mie nivumilie, usichoke, basi jikaze.
Bado mimazia mimi bado,
bado bado bado,
bado kimaisha mimi bado,
nasimanga
bado mimazia mimi bado,
bado
bado kimaisha mimi bado.
Time, yeah. Wakidiga the boss, Shalewa, all this, skisa lafi.